kutabula nande ebyansi bikutabula n'otamwayi
osanga kyoka watonetya gwe muntu wange mukama wali
nkole nti olwo
ebintu ebyo byosinika n'omubiri kyuka
ebyanseeno
tabitabyosanga gyalwanira olutalo lwemu
nkole nti olwo ebintu byenseeno bintabudde bintawanyisa nenyiyenze
n'ofuba olutagwa
naye era n'okuba bbusu bantu bannaffe batafuba nnyo bo babifuna tebibakooya buli lwe mbalaba n'enfuna muli ennugu n'ennumwa
bwe nnali omuto nnalina ekirooto nange
so nalina ekirooto nange okubanga bo lwakya n'enkula ekirooto ekyo kyambula bye nasuubira ekirooto ekyo kyakyuka
bamulabeatobityagwe muntu wange mukama wali
nkole nti olwo
ebintuebyosindika n'omubiri kyuka
ebyenseeno
tobitya byosanga gyolwanira
olwemo
topowa munanga bawangula tebawanika ebyo
kati toke lya kusagula bintu bya kutuyana totya gwe bwonoddamu olokoso mwana wattu gwe bakusudde nkusasidde onoolyawa omugayavu lumba kundi lumba
tokowa tobitya
lumba lumba gundi oyo gwogoba olimusuza munange gawadde byekyanze munange
munange
bibadde byefudde wadde byefudde tokowa mulabako matobe waffe akataka kwe yazimba bakatwala n'abamugoba bamanyi balina sente balina abantu matovu gweŋŋamba n'abaŋŋanga nga tokirowooza ntya n'abayinza matovu yalwana kufaana kuwona matovu katonda tayiwa yayamba n'alwanira matovu yikira ku matovu fubutula gafere bintu byatuyo bwonasumagira samba munange